bad with the ones who touch your heart. I love you, Malela. I love you, baby.
Mama.
Sogea, katuka tu nika kufata my baby. Nikanga miku kueleza ya moyo ni mwangu suka nitenda my baby. Kuma penzi minili sogea, katuka tu nika kufata my baby. Nikanga miku kueleza ya moyo ni mwangu suka nitenda my baby. Ukasema koko sinahazi, mikabwela iti mtoto wa ghetto. Ukasema koko sinahazi, mikabwela iti mtoto wa ghetto.
Baby molela, yeah. Baby molela, yeah, yeah. Baby salenda. Nilikufata November bakari sema baby molela, yeah. Baby molela, yeah, yeah. Baby salenda. Nilikufata November bakari sema.
Nisa kona kupenda mpezi, nisa kona kupenda baby, nisa kona kupenda mama, usini anje taumia. Nisa kona kupenda mpezi, nisa kona kupenda baby, nisa kona kupenda mama, usini anje
taumia. Shari shari siku tambua my baby. Kuma penzi kumengaringari. Shari shari siku tambua my baby. Usha wafata wakina shari. Staki shari sababu yako my baby. Usha wafata wakina shari. Staki shari sababu yako my baby. Ningekuwa na shilingi mwenzako ningekuonga. Najua tatizo ni pesa ndo maana mwenzako wanyacha. Kutwa nzima mawazo mwenzako unashindwa lala. Mwenzako mina kuwaza wewe
baby molela, yeah. Baby molela, yeah. Baby salenda. Nilikufata November bakari sema baby molela, yeah. Baby molela, yeah. Baby salenda.
Mama, wendo wangu mama, umeteka mtimani, sijui ni kubeni ni na momba mungu rabana. Niwe nawe daima, ni kupereke kwa mama, akujue wangu wazari, oh, oh. Wewe kwangu ni kama sari, oh, ni kama sari, tushikani milele mai, oh,
baby molela, yeah. Baby molela, yeah, yeah, baby salenda. Nilikufata November bakari sema baby molela, yeah. Baby molela, yeah, yeah, baby salenda. Nilikufata November bakari sema.
Usako na kupenda mpenzi, usako na kupenda baby, usako na kupenda mama, usiache taumia. Usako na kupenda mpenzi, usako na kupenda baby. Usako na kupenda mama, usiache taumia. Usako na kupenda, kupenda baby. Usako na kupenda mama, usako na kupenda baby. Usako na kupenda baby. Usako na kupenda mama, usiache taumia.
People, yeah, we on the best melody, baby, yeah, that's right, baby,
I see you in town.